Nilisikia kukuhusu, nikasoma kwa vitabu, nikaona kumbukumbu, weni Mungu wa ajabu. Nikataka nikujue, dhambi zangu nikatubu, nafsi yangu iwe nawe, uniweke karibu. Paradise, I wanna be in there. Mafuriko ya kija, nataka niwe moja wao, moja wao. Nataka nikuone, Mungu wangu nikuone. Nataka niwe nawe, Mungu wangu niwe nawe. Zangu, huduma yangu, niangazie. Nyumbani kwangu, nikuone. Shuleni kwangu, nikuone. Kazini kwangu, nikuone. Na watoto wangu,
wakuone wewe.
Wakuone wewe. Wakuone wewe. Paradise, I wanna be in there. Ya kija, nataka niwe moja wao, moja wao. Nataka niwe moja wao, moja wao.